The weekend is gone. It's a brand new day to listen to the biggest, most illest show in the land.
Yeehaw! Talking about the one and only Zatu Bawailesi. Mkani Zatu, Nyimbo Zatu, Moyo Watu.
Ndivu kulvili ya wudimu na velaji mpariki socha maprograma tupa weekend ya pita ilelo takubwele sani. Zintu za nyunyu mutive kwa inu. Tivankani ya ntika na woli mbantima mene anagana kukwati litidwa agadali wa shishepele.
I cannot wait. DVD Zatu Kumvela Selo La Zatu. Ena meneru sima ponya Zatu Bawailesi. Mugudanda ula mwina sogona kujedwa.
Nanga kodi solo tinali sila po beba. Tinasila po kuti bandi di magangana. Kuti kodi zina la gululi kalejani. Kumadu ofunika kuti wo. Abwele ndimo fire. Chifoyo da jina avokado na oso saku sewela.
Lega ajina avokado du saku peke. Sandukurelo osa danda akogodu alipo. Kuyanka mafunso amene inu yomatumiza.
Ndipo mama siko ose mlindine Lidi B.
DJ Gaxe. Pia mbedu show ya tundiji nyimbo jochoka kwa P Square. Awilo Longomba akuti NMS Solo.
P Square, I am a bell. Awilo, I am a bell. P Square, I am a bell. Awilo Longomba, I am a bell.
Africa on the rise. Nyimbo yoshokela kwa P Square ndi Awilo Longomba.
NMS Solo. Only you can stop you tikutelo tu.
Pano tati ntimveni nkani yoshokela kwa Memory Banda mutimve kwa inu.
Zatu Bawailesi.
Timve kwa inu.
Zinanga ndine Memory Banda. Ndima kwira ngati project coordinator. Ndi zaka 16 azizanga mbili nthawi imene yoyo analada dani atakwati wakwale ukangotenga mimba iweyo ntsikana choyambirira amakuza kuti mamuna amene wakupasa mimba ndi ndani nthawi yomweyo amakuika kuchani kubanja azizanga mbili nthawi imene yoyo analada kwati wakwatiwa ndikukumbukira kuti tikufika standard 8 atsikana class nali mochepa atsikana amene ndinayamba nawo school ileyo analada kwati wakwatiwa ndiyeno nditaona kuti aziyanti anga atakhala nani pansi kunduza kuti memole panopa mwakula mukwatiwe azizanu atani akwatiwa kwatiwa kenako ineyo ndinalimba ntima kwawo sakuti ineyo kubanja kwanu kusindikutani sindikufunako ndifuna ndikhale pa khomo ndifuna ndipitise maphunziro anga ndipo nthawi imeneyi inali kuti ndi sister wangu wang'ono by this time anayatatenga mimba atakwatiwisidwa kale ndeno ino mukuziwa feeling ichonena kuti ng'ono wako atani wakwatiwisidwa and then iweyo pressure imakhala yambiri kukuwuzanso kuti utani ukwatiwe ndi wankulu but then ineyo ndina izi imira pa ine ndekha kuwawuza mayi anga kuti aziyanti anga zimene akundiwuzazi sindipanga sindikwatiwa kenako mayi anga anakhala nane pansi kenako anandifu anachivomereza kuti memuli usatani usakwatiwedi olo aziyanti anga atandipinjapinja zambiri mbiri kuyankhula zambiri mbiri komabe ineyo I stood on my words and ndinanena kuti sindipita kubanja mayi anga anandithandiza kubanja kusinatani sinapiteko panopa akandiona leroli amakhala anthu onena kuti ndikapita you know how ukapita kumudzi kucha kenako upita kwa zanti ako kapa samoni and amakhala kuti akulemekeza ndikuwaitana ana awo zizukulu zawo bwana musamuone memory khalani pansi apapa muziphunzira you know ndeno panopa ndikuona ngati kuti even my situation inasintha mene amagani munthu anthu mene amatani amaganizira nthawi imene yoyo panopa ndi anthu onena kuti asiyanti angawo amalimbikisaso ana awo kuti panopa pitani ku sukulu mupunzile osathamangira kukwatiwa makola chakakuwuza chinthu usually you are supposed to follow zimene akuwuza zicha komano nthawi zambiri uziona uziwerenga situation kunena kuti okay fine akundiwuza izizi akundiwuza kuti ndikwakwatiwe akundiwuza kuti ndisiye sukulu komano what impact will this have on me ndiyeno ukapanga analyze zimene zozo umayenera kukhala pansi kenakono kuwawuza bwinobwino makola akowo kuti amami kapena adadi anti anga pevani komano ineyo si mwano sijani komano ndikufuna kuti ndipilize maphunziro anga sindofuna kubanja ndithandizeni kuti maphunziro anga ndilarani ndiafikire ndikufuna kuti anthu asandikumbukire ineyo kunena kuti ndinasintha miyoyo yambiri muno Malawi kukhani yoteresa atsikana azinzanga not only atsikana koma anthu ambiri makolo ndi atsikana ndi achinyamata onse Malawi muno
Kani zatu
Nyimbo zatu
Moyo watu
Memory ifetu takufila Guys, maona tuntika na zatu ameneo Sana lole kukaka misido kuluwa mbanta yae
Ndipo pano memory ya kuenda mu Malawi muno komanso maiko akunja kulimbikitsa tsikana ena massive one Tipitilize show yathu ndi nyimbo yochokera kwa Rina
Moto Been a while now, since I put a damn track out. They thought I was done, thought I blacked out. And now I'm back with a bang, call it Smackdown. Out. Now let me tell you what I found. My own revelation, call it profound. The damn phoenix is risen from the ashes on the ground, and I'm so sick of playing in the background. Musa one ain't got in jugula la za. Musa musa who I be by the dance. I'm back with a touch, you can call it go rush. When I bust up the mic, and I'll give it one touch. I'm not giving one. When I pack to your girl, they be there for the duck. Try to leech off of me when you're ready for the thing. You best believe you ain't getting no cut. We ain't playing games, no commitment, no exchange of reins. Hip hop blazing fire, it's amazing, elevating. Well, I'm gonna be hating it for them real niggas only. Here to take the spot, it's on me. They trying to regulate, forget the game of flames. I'm saying, can't control me. There's something wrong.
Alright, moto moto. Tikuti ruti nyimbo chimene chochokuma kujoka kwa Rina. Kodi Lili B?
Yebo.
Iwe wamukumbukira Rina atabwera ku Zatu pa Wireless live kulilonga community ground.
Ndakumbuka. Ana kila ruseli yake ija.
Ase. Ineyo kanali koyamba tikumuona pa stage. Koma ndinagoma se. Ndikuti ndinagoma so ndali nyamaraja a Zatu band.
Achi nyamara Zatu band na oso ramadziwa rwichi apa sound.
Kodi selo la fresh. Timvera liti. Ndifuna titsatire tu. Moyo wa JP Zanda Tiriu Chikondi mpato kwa maso aneti
Solo la zatu ndilimene tukufuna tivele pompano Tive zana likata
Nana kundi kukudela mawa
Odi odi
Hey
Odi
Siku na jitu
Aneti
ndukulabwe, tatikira ni pangono tu. Amagula, chafuta nchani?
Panopo palibe chimene chafuta.
Ndiye mufuna chani nanga?
Ndi mango dutsa ndikena kuti ndinati ndikukumbutse kuti renti ifunika sabata mawa. Kati simukwanitsa zivuta.
Ndizomwe mandidzutsira mama wanga tano?
Ndati ndikukumbutsiretu pacha nthawi zina machita kuti ambwali. Plus yapo. Lenti ndinakweza so pacha.
Iya magula, musadandaule za lenti, ndikupatsani. Ndima malo.
Zakhala bwino. Tona.
Chabwino, si basi.
Agogo.
Ndi
ndikupezani.
Chabwino.
Ndikamchite check yanku zakala tanga transfer ija.
Uyende bwino eti.
Zikomo.
Tona na mpatso.
Ndifuse dinao. Kodi Gloria. Kuchipata ku Jonenda bwanji. Nanga wamba marizara ako?
Patso nsa kwa mizi. Nkani mineyo. Sini ufuna kuhika mbolo wangono. Chupake sinani nika ntunita bojo uchi patata kuchi.
Okay, chabwini. Kumandilipo ndio kakalarede undu uze.
Ndio kutoka.
Chabwini.
Weende bo, eh?
Aziko mtuo nana.
Ya.
Kumagambira na zotani.
Agogo.
Bwanji.
Sana mine ndu kumangika.
Ndijani.
Sini nama sugo kundina za marizara tanga.
Ndizo mveka ni. Ineso kutoku kundiseka paka mwampaka na mwini wako uza masuki. Kuma ukuzua Gloria, chibale tu ndichipshere.
Zona kuku.
Suzi wa ye mweta za kukire bazanja utavutika. Ndi kwino kuti webe umuze mbasa oyo basi.
Sana ima gogo, mwini na chumungamu. Ndi muza nika kunzeka kuma.
Chabu
ndi kupiori sipatinga ntawe.
Hete, zikuwa.
Ziko mkwa mpili neri. Wandido ngolera bwino tsitsiri.
Mwatero kodi.
Ndipo ali yesa kuti kushaya ku jamango dabwato. Kuti tsitsira mandikonzani ndani.
Hai, ineso ruma ndasangalala. Kuti style mwaikonda.
Sikomo. Achikondi. Mwakulatu ndasangalala kukuona.
Sikomo.
Kukula saita kuimbira masteshi. Pompa nokhala nzimai. Neri. Mwana ruya achita kuoneka bwino. kukula chonchi
ndukuzani tu achikonda kukula ndemai jirani inerunda thokoza kwambiri
chabwine neso ndakunyadirani
inuru muende bwino
zikomo
bye bye mai jirani
iwaso tsaretso bwino
zikomo
chikonde
ma
mai jirani ajara kunena zoona iwewe ri kukula ndipo posa chedwa apa uthansinkho koma ukahemba period uzandidziwisa wamva
anti ndikukumbukira to pajesu nanduza sokale okapina ndindivuto lina lake ngati
ineru sindikutera atsikana ati amatha kuyamba period ndi zaka zosiyana-siyana ndiye ngati period yako ingachedwe mpaka zaka 16 tidzangopita kuchipatala basi
okay chabwino andi anti ndipanopa ndikonzekeno kuti ndipite ku mareheso wa bandi aja
iwe upita tadikira kaye tithane ndi customer womaliza
wati bwanji anti
customer wina ndati akubwera watsala pang'ono komanso onesese kuti usanapite kosewera kwakoko wathana ndi china chilichonse pa nyumba pano usamangothamangira kuza bandi zosadziwika bwinozoyi
okay chabwino anti
njenji chanu lumani JP
aneti tumwezira kwa neti
iwe tawerenga
simakuona pota se
koma se ziko mapo ndigula ma units mwa
usadanda yoti ndi zanga twa se
ndati taimano ku mareheso
okay tiona nofulumire komano
okay bye JP gulani ma units ma network onse ma units koma so mobile money zikupezeka pano ma units
aneti bobo zikuyenda
bobo chiza zikuyenda ufuna ma units
ndipatse ku ma units
Kuma udzawa chani chiza Uta ndi gula mbili wakana bando Zinganjichile ubwino kwa mbili Chifuka ndi ndiku ipo ili la dola se
Aneti usamazi zuzi Kalaba izi Bwanji kuzipata pressure
Nanga mkudana se
Afana inu yumu indika tundu wachi badwide Simu kujaga bwanji urumbeze kashi ya izi Moyo sofewa
Ngadu kukamba zumu ndi kugani za ineo zonde ayi maya zinendesi ningapange
Ine saname sindu kumpeteta kutu simafu nanju kupaka life ya bo eri Zovara za bo kumaka nyumba yaba mwamba Kumaso za kuja ndi hii lololo
Chiza Ine yotu ndu kuibu hili la dola yo kwa mausali kukulitsa tupi ayi
Ine saname nchilo kupanga papai ule mwage ulipati kweni kwenta nduze Ndalama zikumangu kuduta hapa Deiri azibambu wanyamara kumangu kuduta Kuma yo kulimbika kukulitsa mayunita hapa basi
Chiza Ine yotu ndika time azibambu sindiye kutu nda time dola ayi Iwe shikondi saa kulitsa
Aneti Nda tukapo za shikondi hapa Kodi magai ndi midalai ndi mafrenzo basi?
Inde. Iwe nyamata ndatsika nalo atakha mafrenzo kumasa magonana. Inato sindofuna sugar dada zindipatsa zinthu ayi. Ine ndita kuzimira pandekha ndipo ndi mazimira pandekha.
Zamveka neti. Tango ndipatsa mobile money ya 6-7. Koma tango ndipatsa 10 pin yokhakai panopa.
Okay.
Koma dziwa kuti nesi ndingakuthandize pokhapokha uzithandize wekha.
Ah ndiye yake. Ziko moto chize.
Ndiendera so itikoda. Mukhasura nthezi nomalo mabwera ku mariheso.
Natiyo sadanda ndamaliza kale zwa papa
tazitieni
pepa chize tiona natukoma
okay dona
waswera bwanji mphatso
ndaswera kai we yankho koma sindichedwa ato ndimatiza fuse zakala tanga transcript
kala tatu ikufunika ukatengedwa basi
koma ine ndizodabwitsa ndina mtuma wina wake amati sana ipeze
sizoona ama kuna miza ato ameneyo Koma usadanda ule Ine ndi kupita kulirongo sabata ya mawa
Okay
Koma titanso kudzapitira limodzi ndi ukatenge weka
Eti atupere kusalire tontola Koma wandiuza nzero yabwino ziko mwambi
Usadanda ule mphatso
Okay chabwino
Ine ndidzakonda ukadzayamba sukulu Koma papa ndingokonzekera za ulendo Tikambira nabe bwino bwino
okay Atupere Pepa ndi atupera kuvuta Koma mwina ndituyo
mwinadi
koma pofika ma rehearsal akhala wagona Koma zomwe wanena ndikugwirizana nazo.
Yes mphatso.
Yes Samose.
Ndasangalala kukuona.
Ineso. Maza kumana ndi yankho zaka tanga transfer.
Zoona. Sukulu ya chani iwe mphatso. Nangana walera ndi ndani.
Gloria cousin wanga ujama gwina chitu.
Sindonena za Gloria. Mala azimaife ndi nyumba. Amamba mwana ndoyenera kupita kumchitu akazi sake. Ine ramuna anga masamalira za ndala. Ine yanga ndiyo samala mwana basi.
Iwe, ndeno, ngati iwe suwi ndi chidwi ndi tsogolo lako, sinde kuti atsika na onse ali ngati iwe wayi. Atsika na ambira kugwira ntchito ngakhale ali pabanja.
Ii.
Ish, mzamose, apa ndi ndizipita. Mwana akuvuta, tuonana.
Tuonana.
Chikondi. Iwe chikondi.
Ma.
Ah.
Ine anti.
Kudu kutani nyumba.
Nimacheka tu nga tuhomu ya kindai ilemba buinu anti. Akudi kastomo chesana buerebe.
Eh. Ndina iwa ala ndini. Akudu wakansula zabu ya tigulina.
Oo. Oh.
Kuyuwa ala kulibe mankwala atu.
Ok, nda hapo mteza kabu ina, ndoli nendi nyamuke ndipite kumahesu watu ajato.
Oh, kumashukondi, usa napiti, eh. Yandipa tila kai mazi.
Ok, shabu ina, ndi kati enge. Anti, mazi ajato hawa?
Ah, zikomu. Tandipa tila sobu kurangalicha.
Ngomanti, nilibuko tu mwina hapo mwebo, yoli lipa mpondolo.
Osa de book hai chikondi. Koma newspaper. Ilu chipinda kwanga kutaka nditenge.
Anuzi jaru inda bwere tanti.
Siko mu mwana wanga.
Apaleso china chime mu fori ndi utengere ni disa na pite.
Ah, kodi zovara zije wacho saba chingwe?
Ayenda chosakali anti.
Nanga nyumba mu wasesamu?
Eya nda sesagali.
Mbali, za tukira?
Eya ndi za ilaso kumpirisho.
Zipita.
Ok, siko mwanti, tuonana.
Tontola mwana wanga, usalile, tontola wanga. Titi kabisale apo, ti. Aba palibe angati woni. Sari. Eko mapepa nda kupa ninja alatu. Ya mwemene mga tela papa unenepe mwana wanga. Ya
Gona mwana. Gona mwana. Uleke kulila. Uleke kulila. Bala mezon seza kona mudita za ozo. Gona mwana.
Mpato. Yanko.
Chabu ino. Wanji ubele kuno ndi mwana yodamu ya mwitee mwofisi mwanga.
Atupele. Chonde iwe. Chonde yanko. Ndagwila mwende. Usaza ulule kuno nandona ndugu ya mwitee. Chonde yanko.
Mpato. Usavurike ndi kundibe mpa. Mpato. Usamandi disire gandu. Inenu ndi magani za nditu. Kudu yako za kukara mwana wako. Nendufula ndukutandize ilu mpatsu.
Ndatogoza kumaisha. Umandiko ndade. Aliense ndakala na yama nduweluza. Amangu nione hapa singari niye gabi niyo.
Usalire mpatsu.
Nala kuita urenga mimba ntawe sana wane. Umasende kuri ndino panda pake ya hii.
Ai si joncho. Tontola usalire. Ukudziwa iwe yoma ndigomesa. Ndiwe uli mbikila kwa mbili. Sima kondwela ndi mmeno maganizira.
Zona, zimeno zo.
Eee, ndi zona. Ndi masiria ndi shibishi mmeno uli nacho pazinto. Ndi zona nyadisa kutinga kari uli ndi udi ndo wa ukuru. Ukufuna beo utapeza somwe ukalakalaka utakuwa nitosa na denge mimba.
Zona. Ash. Umazewa mwayanku uma. Jonde, jonde. Usunge paga majonde. Usanene kwa aliense wamba.
Mapeto hake zizadziwika bindi antu.
Ndi udziwa.
Kwa maudzawa uzeweka. Usadanda uli. Ndi sunga pagama.
Siko mwambili yanku, siko.
Aneti? Kwa kalitza ruba nuji doku marihesu.
Haa, kutoka dinga mozanda. Ababa ndenda taula basi. Wanji ndikwele njinga yoko yukubaki.
Azo teka. Kuma siku lako li dibanja, siko.
Haa, lili bo. Genu genda bo kuma esh. Lenti ruba chakweza. Ndeku mangu kulitza maini tishabe sisu kugira. Ndela ndo dojaso wa yambaso kare kuvuda.
Hei. Pepa, Nish.
Pepa.
Watu yuwe ndu uoli mbigila, se. Iti zangona ujitika basi.
Ziko mwako mabe. Ako mandiba angazoji ziteke basi.
Ase, nito kukuba saru ndamema.
Yako ijadu yuwe. Ziko mwase kuma. Ai, siningati kubwenza ngongole.
Neti, si ngongole ai. Kuma kungo kutandiza basi.
Kundi chandiza?
Hey.
Zoo pia tuzimenyo.
Mwanjiso. Ubala litaru.
Ei, iwe, pajaru pompano pompano shibwenzi ya iweo ndiviki chinata.
Ee, ndieno.
Ia, ineo ondi nakulubia mina unkamuza kuti iweo ndi ineo ndife mafrenzo basi. Kuti zmina zozo ndijungamu. Kamena umanama?
Ee, ndizoona. Tula isindu ukubatila zifuwa neti. Kumandungo funo kukira zanja kati mzanga.
Ai. Inyatu ndi mazua zodi muntoka kufata dola ndo uli baligena kati.
Ii.
Nanja kakalagae, hei, ai, siji nasugu mazumwezu.
Siji onjo wa neti. Makae sifu ofana anatu. Sindu kuona sojo vuda, atika nandaya nyamata kumacha ndizana kati muntundi mzaki.
Ai, sabu no iwe ndi iwe, tukumabe ineo ndi ya ai, sindi denga ndalama iwe.
Ababa disajedu ya neti. Takwela nitizibido.
Okay.
Hey, Mpatso, zikuenda?
Zikuenda kaiwe, JP.
Ah, zikuteka inaise.
Hey, Mpatso.
Hey.
Isu ndeiri, yoma buya nifana haku blea kumadihesu.
Iwe usadande TV wa. Ama gwona ngari wafo.
Oh.
Aba saaduga aswa baba.
Okay.
Tona.
Ah, Mpatso.
Hey.
Unifono kudi?
Uh-uh.
Isu nga juwarifi.
Hey, goma ya.
Inu maji.
Hey. Paka funu mutoru mangu shama vadenu kwele mwana wa kazi nwagu.
Gai.
Udebuisekwe.
Ndikankifuni. Hello, I'm a lady.
Hello, Mpatso. Mwaswela?
Anda swela gaye.
Naswela.
Siko.
Atubira alibwanchi?
Ah, libwino wagona baba.
Okay.
Mm.
Acha bwino. Ndabeza kampata. Libwira kuzokuona liposijidwa.
Oh, zosangalatsa.
Eh.
Umamsai wale kutenga kala da transfer ya ku school kuli longweko.
Ah, kumato ndikabira kumene kuja sindu kumaipeza kala.
I, mupitenso iliko mukaipeza.
Oh.
Mm.
Okay, cha bwino. Ndiona na posijidwa. Ndakuso wanose ndipo ndikuona kuchedwa kuzokuona ndatsikananga.
Ha, ifeso la kusowati.
Hey, okay, bye-bye.
Hey, Mpatso.
Hey.
Kumandifone kuita mangiratu.
Iya, yeah, see.
Inani ya pindu kapeni?
Iwe JP. Nani wina wake waku nyumba.
Ndani.
Wanji kodi.
Sewelo tuloko malimenelo sewelo la zatu. Zosanga la tatu zikuchitika tu mustewelo mbola ayanko asakale akazitabe.
Ineyo chimene ufuna ndidziwe ndichokuti kodi Mpatso amayankhula nandi ndani pa foni pati? Ndipo kodi chifukwa chana kuabisira zinzake chilungamo?
Hey, nde wina aponyeno zathu pa wireless next time tikamasa vidiliza kumvera stewelo la zathu.
Hey,
azamisa za bohevi. Back to the music sipe featuring Pixie Chikondi Sindalama.
What's a girl to do? When you're loving somebody, when that somebody, when you're loving somebody, so tell me what to do. When you're loving somebody, when you're loving somebody, when you're loving somebody, I could say she can't give me the lama.
Akuti chikondi sindalama, track coming from Sipe and Pixie.
Timadziwa donse achinyamata kuti tikamakula zinthu zambiri zimasintha. Ndiponso zimene zikamasintha timakhaloda bwanazo. Tilandira gogo amene amatithandiza kuvetsesa ma changes amenewa.
Busani gogonana.
Ziko magogo pokana afetsi kula lero.
Ziko.
Komatu pabwera mafuso angapo? Fuso nkumati, oko ndedo agogo. Ineo sindinayambe period kapena kupita kumwezi. Koma ndi ndiza ka 15. Kodi ndi ambaliti. Nanga ndingatani kuti ndiambe.
Iya, izi komo kwambiri chifuka cha fuso labwino. Ine ndiyankhe motere. Mwana wanga, usadandaule ai. Iwe sukwenera kuchita china chilichonse kuti ukhale kumwezi kapena kuti uyambe period. Zose ndi nthawi basi. Iweyo tudakali wang'ono. Nthawi yako sinafike. Kodi umaziwa kuti zaka zoyenera kuyamba kupita kumwezi ndi pakati pa 12 mpaka 16. Apatu sizi kutanthauza kuti pali ena omwe amayamba kupita kumwezi asanafike zaka 12. Komaso ena amakhala ndithu ndi zaka paka kudusa 16 asanayambe kupita kumwezi. Izitu zimachitika ndithu. Gamba za zifuka zosiyana siyana. Zimene zimapangisa asika na chichevere kuyamba kupita kumwezi ali ndi zaka zochulukira. Ukhozanso kuyankhula ndi mzimayi wachibale pankhani yomweyi kuti uone kuti kodi iwa anadusa motani ali asikana. Iweyo ngati wakwanisa zaka 16 ndipo udakali ndi nkhawa kuti sunayambe kupita kumwezi. Pangani dongo solo loti mukaonane ndi dokotala. Izi zikuyenderani bwino. Zikomo kwambiri.
Zikomo kwambiri akoko poyankha Fusolo. Fusolina nkumati. Dzina langa ndi Madalitso ndi ndi zaka 14. Ndimakonda sukulu komanso kusewera ndi anzanga. Koma makolo anga akufuna ndikayambe kugira ntchito mmunda wathu. Kodi ndingatani kuti makolo anga akhale omvetsa kuti ndifuna nditapitiliza maponziro anga osati kukhala kumunda iyayi.
Iyayi zikomo kwambiri chifukwa cha Fuso labwino. Ine ndili yankhe motere. Ine ndi mwana wanga ndakulira mmalawo imumu. Makolo ali ndi chisimo chakuti amalimbikisa ana kugwira ntchito makamaka za pakhomo komanso kuswera kumunda zomwe sizolakwika ayi ndi chinthu chabwino kumatakataka pakhomo sindikuziwa ngati izi zili chomwe chisondi kwanuko komano ndikuona ngati kugwira ntchito za pakhomo kapena za kumunda sikukutanthauza kuti iwe usapite ku sukulu ayi ngati zili choncho kuli bwino ukambirane ndi makolo ako uwauze kuti chidwi chako chili pa sukulu basi. Ndawi zina makolo fetu ti maiwala kuti ndawi ya uchisozera ndiyo mwe achinyamata amatha kuzindikira za moyo wawo kupiyolera mmaphunziro komanso mmasewera. Mapeto ake timafuna kuti asewere pa khomo kumathandiza ntchito zina ndi zina. Ndizo sangalasa kuona kuti pakali pano zinthu zikusintha pang'ono ndi pang'ono. Sindikukaika kuti posachedwa apa anthu ayamba kuamvesesa achinyamatawa. Sopano iwe Madaliso utha kumagwira ntchito za pakhomo ngati wamaliza maphunziro ako asiku limenelo. Ngati ukuona kuti sungakwanise kulankhula ndi makolo akowo ndibwino ufotokozere wina wachibale kapena aphunzisi ako ingakhaleso wachikulire wina aliyense ngati amadha group kudera lanulo.
Zikomo kwambiri agogo. Ndikukhulupirira kuti anthu ambiri athandizika mafunso acho nchiwa amasowa kolowera nawo.
Kucheza
Ndigogo 0833535350 0833535355 nambala yokuti inuyo mutumize mafuso kwa Gogo kapena kungocheza nafe www.zatu.mw kuti mupange download nyimbo ya Zatu Band zimatele komanso kumvera ma episode apita a Zatu pa wireless
komanso kuwerenga tu mafunso ena amene agogo akala akufunsidwa chilidu ndi chimphatikizo cha ma program ati pa weekend ngati maponyana nazo osadanda iyai tipezaninso ne pa Facebook page yake ndi ya Zatu munali ndine DJ Gatse komanso nzanga yu
Lily B. Till next time Zatu pa wireless
kani Zatu nyimbo Zatu moyo wathu
mumamvera Zatu pa wireless.